Ngiyabonga bandla sikhuleke Nkosi Jesu njalo siyabusiseka uma ukubethu noma sisebukhoneni bakho futhi siyakhuleka kule ntambama ukuthi uzohlangana nathi futhi ngendlela emangalisayo futhi senzele okungalindelekile futhi namhlanje lolusuku lunikezelwe ukukhulekela abagulayo sibeke lolu eceleni ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi akuzukuba khona ubuthakathaka phakathi kwethu uma sesihamba. Ngiyakubonga ngokungivumela ngibe nomusa nalaba bantu kwangathi izinto engizishilo Nkosi kwangathi zingazokala ziyiqiniso kubantu ngokuba yizwi lakho. Manje silindele wena ukuba uhlangane nathi manje egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngifuna kubonga umfoti winners nanga leli qembu elikahle labefundisi elibambisene laqhasa ngezimali kulomhlangano. Ngabo bonke befundisi ababambisanile, ngawo wonke umuntu ozile, nangokuxhasa kwenu kukhulu ngasohlangothini lokukamoya. Kube lula ukukhuluma, kube nzima ukusuka emsamo kimi. Bengingahlala nje amahora nangakho konke enikwenzile. Sibonga abantu, inkundla yembukiso lapha, abaphatheli noma ngabe kulawulwa kanjani ngokusipha ithuba lokuba nale ndawo. Ngale lonke ibandla ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzophindaphinda amalunga enu futhi uzonikhuphula emoyeni futhi nje enze ngokuchichima ngokweqile ngaphezu kwakho konke ebenikulindele kwangathi angenza okuningi kunalokho. Ngibonga iChristian Businessman, iFull Gospel Businessman ngokweseka kwabo kuhle nayo ngokusisiza lapha. Futhi Paul Kane ube lapha nathi namhlanje. Ngicabanga ukuthi ubezile ukudla awu lapha ehlezi emva kwami. Hey, use musha kakhulu kakhulu ngizamazi hlobo wayesethi ukuba mkhulu kodwa usezacile kancane futhi kunzima kimi ukuba ngimtshele futhi ngibonile ngobunye ubusuku emonweni ezathi Ramada ini nenekazini ayelikhulekelile futhi wayekade epray nalikade likhulekelwe nguye uqobo ngaphambilini futhi angikwazanga ukumkhipha isikhashana. Ngangibhekisisa umbono ngathi unendoda ethile futhi ngingathi umbono sondele futhi ngabona ngase ngithi uPaul Kane nguye owakukhulekela futhi li laphiliswa. Ngakho sinokubonga inkosini ngokulunga kwayo nomusa futhi bangani ayikho indlela yokuzokalisa engisikucabangayo futhi siyazi ukuthi sizohlangana ngezinye zalezi zikhathi ndawonye njengeqembu njengoba sinjalo manje okwesikhathi sethu sokugcina azazi ukuthi siyoba nini leso sikhathi. Nilusethandekayo lapha nani bandla ningimeme ukuba ngibuye futhi ngajabula kakhulu ngenkathi nithe uma lokhu kuba yintando yeNkosi njalo ngiyathanda ukuhamba ngaleyo ndlela. Ngikaze ngivumele imihlangano yami ukuba ukhule ngezekile ngaka kuze kuba ngingakwazi ukuya nomaphi iNkosi engithumele khona nomaphi ukuba kwakusezansi lapho kunabantu abahlala khona umuntu oyedwa futhi uma engifuna ukuba ngishumayele ngishumayele ezinkulunganeni ezingamakhulu amahlanu ngasikhathi sinye eBombay eNdiya futhi ngishumayele eThekwini neNingizimu Afrika kwabangasezinkulunganeni ezingamakhulu amabili nangaphezulu ngaba nabaphendu ngile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu intambama eyodwa kuKristu bonke babengabomdabu kwase kuthi ke babamba imvuselelo kamuva nje ebandleni obungeke ungenise ngaphezu kwamashumi amabili niyabo. Awu manje abafowethu onezinkonzo ezinkulu bebengeke beze endaweni enjalo ngoba bebengeke bakwazi ukukwenza bazodingeka babe nezimali eziningi ukukwenza futhi uNkulunkulu babusisile futhi ngibathakasela ngempela futhi kakhulukazi uPaul Kane lapha uOra Roberts nabaningi balawo maqhawe amakhulu okholo ukuthi ngizizwa ngimncane kuma phambi kwabo basimadi bafundile amadoda izingcitha buchopho ukuthi asebenzele iNkosi neNkosi ibabizele emsebenzini futhi benze umsebenzi wabo. Ngibe ngingeke ngathatha indawo yabo neNkosi yakwazi lokho futhi ngibe ngingeke ngaphatha izinto ngendlela benza ngayo leso isizathu engigcina ngithobekile ngiqagele futhi ngivumela ngihlale kanje. kodwa ngingangena phambili nasekhaleni lempi futhi ngibeke isisekelo ukuze ukuthi uma sekunabenele abahlangene ndawonye bangibona bayifundisi befundisa abakhulu be abasibe abafundisa abakhulu ngiqondile lokho akekho omkhulu nomncane phakathi kwethu siyafana nje niyabo kodwa amadoda nomthwala onjalo ukuthi ibona mhlawumbe abakwazanga ukungena endaweni lapho bedingeka bebe nezinkulungwane eziningi zamadola ngosuku ukuqhubeka komabone kude nezinhlaka futhi ngihlala ngithanda njalo ukukhulumela lawo madoda ukuze abantu babasize niyazi ngoba baludinga ngempela usizo futhi sikholela yonke into emele uJesu Kristu sikholela lokho manje ngikathi ngicotshwa ngokuqala ngokusebandleni missionary baptist ngodokotela Roy E. Davis futhi manje ke ngiphoswanga ngaphandle ngiyaphuma nje ngoba ngangingahamba phakathi kwamabandla futhi leyo nkonzo akinike yona hayi ukuyibeka phezu kwanoma yiliphi amahlelo athize kepha sixa nomunye nomunye futhi sithi singabazalwana siqhubeke ngakho nginokubonga ngesimemo senu bebengitshela phandle lapho bathatha umnikelo wothando awu bekungangifanele lokho futhi angikucelanga kodwa kuyilokho ukuthi nikwenzile ngizokwenza okwami kudlula konke kakhulu uma izindleko sezikhokhiwe uma izindleko zingakhokhiwe ufakeni kulokho uma sezikhokhiwe kona ke niyazi ukuthi ngenzani ngalona ufakeni ebuthunyeni bezenkolo bangaphandle bese ngiwelele lapho mina uqobo ukuze ngazi ukuthi lenkonzo eniyesekile ngikuyisa kubantu engaziyo ukuthi ngeke bakwazi ukukukhona manje ke bona akubabizi upeni abantu bangazi ngisho ukuthi iziphi isandla esokudla nesokuncele belele phandle lapho bedla abangakuthola ukuba bakudle futhi abanye babo bebulewa indlala ezidaladini nezinto ngizama ukuyisa kubona futhi ngilethe umlayezo ngokungcono kulekho konke ngingakwenza ngendlela efanayo enikubona kwenziwa ngayo lapha noNkulunkulu uyakuhlonipha nemali yenu iqondiswe kukho ngisobala ngiyubona ngisho ngobalo faka ngqo esikhwameni naleso sikhwama singasetshenziselwa kuphela ukuthi ngebezenkolo baphesheya kwezilwandle yilokho kuphela ngiphili ngawo ibandla lami liyangondla amadola ekhulu ngeviki yilokho kuphela ngikutholayo amadola ekhulu ngeviki bese kuthi ke lezi zimali ziya ekusizeni ukusabalalisa ivangeli futhi zisesikhwameni esihlukene silawulwa izigungu sabaphatheli sithabenakele futhi lokhu kunjalo angeke isetshenziselwe kimi uqobo noma ngabe ubani ozimele noma ngabe yini enye kodwa ukuthi ngiyabenkolo baphesheya kwezilwandle manje ke uma sithola uwanele wakhiwe phezulu lapho ngakho asidingekile ukuba sibacele wona noma sibanxibe imali uma sifika lapho singathathi ngisho umnikelo noma lodo singene lapho futhi sisebenzise imali yenu ngakho ngizokuthi ningophathini nami kusiza ukukhipha lezi zinto futhi uma inkosi ithola kuningi kakhulu kuvukile kanjalo kodwa ke ngizokuqoqozeleka ukuba ngiye ndawo bese ngiyasuka ngikhulekeleni nizokwenza na manje yilokho engifuna nikwenze ngokuba ningikhulekele ibusiswe uma ngingasaphindi ngilibone kulolu hlangothi lomfula ukusa lapho kuyoba ubumnyama obusabisayo zansi lapho njenje bamba uPaulu wakho kumbula nje yedlela esikepeni iyoniholela niqhubeke imali yakho yokugibela isiveni sikhokhiwe qiniseka ukuthi unophawu manje yilokho kuphela yokuqonda manje yasibe umzuzu nje futhi ekuhlonipheni izwi manje sithi asibe nemizuzu engabashumi amathathu silethi ngemizuzu engabashumi amathathu nanhlanu angizukukhuluma kodwa nje imizuzwana embala ngoba sizoba nomuqomkhuleko sibiza senyusa bonke abantu abanamakhadi abo lomkhuleko futhi sibakhulekele leso isithembiso sethu kodwa manje simile ekuhlonipheni izwi ngisafunda ingxenye yombhalo lapha futhi ngicela uNkulunkulu kungikithi endikimba yami siphenya kumaHeberu isa Suka sashumnanye uma ningathanda kulandela njengoba sifunda kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo futhi kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho
Through faith we understand that the worlds were framed by
Ukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi obubonwayo akuvelanga kokubonwayo asikhuleni
Lord bless your word.
Nkosi busise izwi lakho, ngibese thuluzi ukuthi ngizosetshenziselwa lona futhi kwangathi ubuthuluzi bungaba ndawonye nezwi ukuletha kuphila futhi kwenze lelizwi liphile futhi phambi kwethu. Sicela igameni lika Jesu. Amen. Ngihlala phansi. Manje nje nginakisiseni nje komizuzwana embalwa, cishe imizuzu engamashumi amabili. Nginendikimba encane lapha, ngithanda kuyibiza ngokuthi ukubala ngokuhlehla. Yazi ngazo zonke izinto nizwile ukuthi umbhalo utheni na, izinto ezikhona esizibonayo zenziwa ngezinto ezingabonwayo, ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu owakhuluma izinto zaba khona. Izwe esihleli phezu kwalo namhlanje, izitulo esihlezi kuzo, iphansi lendlu elingaphansi kwethu, uthuli, izihlahla, yonke into ayilutho kuphela uhunyusha kwezwi likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu kuhumusha, ngenkathi kwenzeka, lokho kuyakwembula, makube khona futhi kwaba khona, makube khona futhi kwaba khona. Futhi kubona imvelo ukuthi ibunjwa kanjani. Manje imvelo kade iyibhayibheli lami, njengoba wonke umuntu azi, engikade ngobekade esezithamelini zami uma ngikhulumile. Cishe impela ngisehlangothini olungafundile futhi nje ofunda kalukhuni. Nganginemfundo yebanga lesihlanu, nganginenqwaba yolwazi lokuzibonela, kodwa ekushumayeleni kwami ngidinge ngithathe ukuphefumulela kwami futhi ngikufanekise ngento ethize evelweni ukuze nizokuqonda kuluma ngakho. Ngikwazi ukusebenzisa amagama njengoba kwenza ehlakaniphile indoda eyisifundiswa, ngoba nginamfundo ukukwenza ngayo. Ngakho-ke ngicoke imvelo futhi ngifanekise lokho ukuphefumulela kwami okungitshela khona ngemvelo. Ngezwa isizungu kabikabi ukuthi kodwa ngesikhathi ngafunda ephephelini lapho abaprofethi betestamente elidala abakwenza khona lokho. Futhi khona-ke omkhulu kunabo bonke abaprofethi kwakunguJohane, futhi siyaqaphela ngenkathi eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala wayesehlane ngumoya, ngoba wayefanele ethule uMesiya. Ubaba wakhe wayengumpristi, kwakuthi ngokwejwayelekile ukuthi wayeyolandela inkambiso kababa wakhe, kodwa umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu ukuthatha enye isayensi ephathelene nenkambo elungileyo. Umuntu mumbe owayewucabangile wayefanele athole umlezo wakho vela kuNkulunkulu. Ngakho-ke eseneminyaka engamashumi amathathu waphuma ehlane engafundile, kodwa enentshisekelo evuthayo enhliziyweni yakhe nesambulo esivela kuNkulunkulu nombono ukuthi wayezomemezela uMesiya. Wayekwazi ngokusobala kakhulu, waze wathi ukhona omi phakathi kwenu khona manje ningamazi. Ucabangeni lokho, omi phakathi kwenu khona lapha ningamazi. Yena izicathulo zakhe angifanele ukuzijukulula, kodwa uzobhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo, ombenge yakhe isesandleni sakhe. Futhi niqaphelile indlela yakhe ukukhuluma na. Manje washo kubafarisi ngenkathi bephuma, wayazi enguprofethi, wayazi ukuthi yini eyayisenhliziyweni yabo. Wayesethi, nina nzalo yezinyoka, uchaza izinyoka ezihuquzelayo. Niyabona, wayazi ukuthi lokho manje enye indoda engahle kuba yathi wena enye into ethize, uyazi isebenzisa okuthize okuhle ukukhulunywa nokubhala kulimi okuphakeme. Wena sinqamu esingashe lutho sokukhathazeka, noma ngabe yini ongahle ufuna ukubiza ngakho, lokho kungahle kube iphutha. Ngicoshile nje lokho, niyabo. Ngakho kungahle kube kwakugade kungamanye amazwi athize ayengahle awasebenzise. Kodwa niyabo, ukuphefumulela kwakhe, wayazi ukuthi inyoka yayincane futhi iphansi futhi inyenye. Ngakho wathi, nina nzalo yezinyoka ezihuquzelayo, ubani nixwayise ukuba nibalekele ulaka oluzayo na? Ningaqali ukuthi phakathi kwenu ukuthi singabalokhu noma lokho, ngokuba ngithikini ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ngala madwala amatshe ayekubonile ehlane ngasokwini ukuvusela abantwana u-Abrahama. Futhi izembe libekiwe empandeni yomuthi, ayekubonile yonke imithi njengasehlane engathelanga isithelo, lokho ayekusebenzisela izinkuni zokubasa. Yabo, futhi libekiwe empandeni yomuthi, futhi uma ungatheli isithelo esihle uyagawulwa futhi uphoswe emlilweni. Yabo, ukuphefumulela kwa kwakhe kwalandela imvelo futhi futhi uma beninga bekisise imvelo kokusondela impela ngeke nidede kakhulu ezwini ngoba uNkulunkulu usemvelweni. Ngiyacabanga ukugcina kilapha e-West Coast ngashumayela ngezindlela ezine zokubona uNkulunkulu, uNkulunkulu endodaneni yakhe, uNkulunkulu ezwini lakhe, uNkulunkulu emvelweni, kanjalo njalo. Manje uma siqaphela yonke into uNkulunkulu ayenze emvelweni, lokhu ngizokhuluma ngaleyo ndlela ngezinto zokwemvelo zifanekise izinto zokomoya ngoba kwenziwa ngezinto ezingabonakali kwakuyizwe. Manje sithele sibonele njengokuthi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngacela ukuba ngishumayele intshumayelo, intshumayelo yomngcwabo yomngani wami omdala othandekayo. Abalingi wenu bayifunde incwadi yami futhi niyakhumbula lapho engimfana waye lo owaye ngowabanye babafana bangamavula endlela noma ukuthize futhi ngamcela ukuba ngibekele yami, angibekele yakhe endala ekhaya noma isudi yamavula endlela uma esegugisile. Awu wakibekele ayikomazi lilodwa niyakukhumbula encwadini futhi ngalifaka uLloyd Ford unina usanda kufa maduze nje cishe eneminyaka engabashumi ayisishiyagalombili nanhlala budala umngani wami oyigugu impela. Futhi Lloyd eseyimpohla nokho futhi wayehlala nonina weza kimi wayesethi Floyd Bill wayengazi kanjalo thina ngangimbiza Lloyd yena ngibiza nguBill ngasengithi ufunani futhi Lloyd na wathi ungashumayela umngcwabo kamama na ngathi ngingajabula ukukwenza kuzofana nomama wami uqobo nokho ngathi ungiphekele ukulo kuningi kakhulu nezinto futhi ube nomoya omnandi kakhulu kimi wathi ngifuna usho lawo mazi ukugcina phezu kwakhe futhi uBrenham ngathi ubungavuna ngithini Lloyd na wathi into eyodwa ngifuna uyenze nje uqinisekise abantu bami uqinisekise ngokuvuka kwakhe ngakho ngathetha indikimbe entweni ethize ngalo kujobe ukuthi ujobe wayeyibhekisisa kanjani imvelo ngase ngithi kweyami ukufa kukamama wami uqobo umama wami uqobo usanda kufa nje cishe eminyakeni emibili edlule intole wethu mncane wayesanda kusindiswa nje sikashaneni futhi wangibizela enhle ngenkathi azi ukuthi umama wayesehamba wayesethi Bill ngingenze njani na wathi angisakwazi nje ukukumela yemi lapho ebuka phezu kukamama wami ngathi ungukubona kumnandi ukudlula konke engake ngakubona wathi ungakusho kanjani lokho futhi kumama wakho na oh ngathi uselungele ukuhamba futhi ufune ukuhamba usemdala futhi uselungele ukudlula kulokhu kuphila ngathi kuye mama ngabe uJesu sasho lukhulu kuwe alwenza kusuku owathola ngalo umoya ongcwele na wayethi yebo ngathi futhi ngangingekathi engasakwazi ukuba kwenze ngathi mamatheka ngathi esehle kakhulu akabange samamatheka noma khulume ngathi mama usuyafa wayesezingaleni zami ngathi mama uma uJesu Kristu esasho kufanayo kuwe futhi nje elokhe ngumoya omnandi nje noma ngisho nomoya omnandi kunoma wayenjalo ngenkathi wemukela umoya ongcwele ngindodana yakhe kumshumayeli ngifanele ngibonane nomphakathi ngabe uJesu usho ukuthize kuwe ngesikhathi usafa na uma kunjalo uma ungasena kukhuluma futhi wayengasakwazi ukukhuluma ngathi awukwazi ukukhuluma mama na wayengasakwazi ukunyekaza ngathi cayizisa amehlo akho ngokusheshe ngempela wayeseqala ukucayizisa amehlo akhe ngokusheshe ngempela namanzi ehle ezihlathini zakhe ngathi ngasakwazi ngisho nokukhuluma kodwa imizwa yakhe kuye yabuza ukukhona buka uJesu Kristu imizuzu nembalo umoya ovungozayo uyafika ushibeka ekamelweni nomama waphuma nawo uhlangabeza uNkulunkulu. Manje lo nesifazane ngikathi efa ngathi isekhona yini amathembu kuvukeni na ngathi yonke into ngibe nenhlanhla yokukhuluma ngokwangempela kuzo zonke izizwe phansi kwamazulu ngibone zonke izinhlobo zonkulunkulu nazo zonke izinhlobo zezinkolo kodwa ayikho eyayo iqinisile kuphela ubuKristu yena kuphela ngisho nemvelo oqobolwayo ikhulumela ubuKristu uNkulunkulu umdali. Bukani kukhona ukuphila ukuvuka kumbele ukuvuka kuvuka yonke ngeke waya ngaphandle ungakubonanga. Ngizisana amaqabunga evele into yasahlobo aphethisene efinyelele busheni bawo ebudaleni bawo kwiphakathi neminyaka yawo bese ke kuba ubudala beminyaka bawo nomthambo usemaqabungeni ethwele ukuphila. Imizuzu embalwa ngithola ukuthi akukade ngaphambi kokuba noma yisiphi isitshwato sehle kumbe noma yini amaqabungo ayawohloka ukuthi kwenzekani na kuphile kukulowo muthi lawo manzi sihlahla ahamba phansi angena ezimpandeni ini uma lingenzanga kubanda kwasebusika uyobulala umuntu ubulala ukuphila lingeke lahlala phezulu lizofanele lishole phansi futhi lizimbele lona uqobo ereta sahlobo yonyaka nathi libuye futhi ngeqabunge lisha futhi iyafakaza ukuthi kukhona ukuphila kufa kumbelo kuvuka yonke into ifanekiza nje asikwazi ukuthola kukho bezisani ilanga liphume kuseni ilanga elikhanyisa izibhakabhaka lingane ncane ithunduzelo zingalweni zikanina ngenkathi libuthakajaka kungekho kuphila kuningi kakhulu lingaqinile kakhulu bese kuthi-ke cishe ke lesishiyagalombili ngqo liqala ukuya esikoleni ligamenxa leshumi nanye lithole izinko futhi seliphumile esikoleni esiphakeme futhi laphume ekholiji khona-ke lisemandleni alo kusuka cishe kweleshumi nambili kuya cishe kwelesibili khona-ke liqala ukuba ntekenteke ntekenteke kakhulu ntekenteke kakhulu ntekenteke kakhulu futhi ekugcineni liba ntekenteke kakhulu njengowesilisa umdala noma owesifazane kashona ngabe lokho sekukuphela kwalo na liyabuya ngokuza okulandelayo ukufakaza kukhona ukuvuka nokuphila ngalo kokufa yonke into iyafakaza yonke imvelo iyafakaza yize liyafakaza kukho umoya impela qobo lwawo ngaphakathi ezinhliziyweni zethu uyafakaza kukho yinto ethize engaphakathi kwethu imemeza ukuthi kukhona ukuvuka kwabafile ngakho niyabo ukusho uma yonke into esebenzela inhloso kaNkulunkulu inokuvuka kodwa ingavuka kuphela uma esebenzela inhloso kaNkulunkulu uma imbali iphila futhi ingamili ayisoze yavuka futhi uma utshala umbila futhi ungamili awusoze wavuka futhi yonke into engasebenzela inhloso kaNkulunkulu ayinakuvuka kodwa ungeke ugcine yonke into emhlabathini esebenzela inhloso kaNkulunkulu iza ngaphambili futhi izofakaza ngokuvuka siyazi ukuthi zonke lezi zinto zilungile zizimfakazo kithi kusikhuthaza usuku ngalunge ndawo zonke lapho ubuka khona ubone uNkulunkulu ukhona umzimba wemvelo abantu ukhona umzimba wokomoya wabantu ukhona umlobokazi wemvelo ngibe nenhlanhla yokushadisa ezithandani ezikahle ezisencane futhi ngingaze ngicabange ngakho ngaphandle ngithe ukuba nohlobo lokubajikisa ukukholelwa ezeni okuncane futhi ngibheke empumalanga ngomhlane wami nabo bebuka empumalanga futhi lapho ngibabuka ngicabanga ngezinhliziyo zabo zishaye njengeyodwa uKristu nomlobokazi wakhe ukhona umlobokazi wemvelo futhi ngoba ukhona umlobokazi wemvelo kungubufakazi kuphela ukuthi ukhona umlobokazi wokomoya ukhona umlobokazi wokomoya ngoba ukhona umlobokazi wemvelo zonke lezi zenzeko zemvelo manje zibikezela ngaphambili izenzeko zokomoya ukwenzeka ngakunye kuphelekezela okunye ukwenzeka kuphela kuyakusimamisa wena uthi kufana nani lokho na awu into ethize njengokuphila kokomoya uma kuze kuphileni kwemvelo kusimamisa ukuphila kwemvelo khona kukwenza ube sesimweni esingcono kunoma wawunjalo ekuphileni kwemvelo uma icabunga seligugile futhi lifa uma selibuya nokuphila futhi ekuvukeni ukufakazisa komunye unyaka libuya selisesimweni esingcono kunoma lenza ngenkathi liya phansi niyabo yonke into ifakaza ngalezi zinto manje angesithathi sibonane nje ukuzuza ngempumelelo umuntu akwazile ukukwenza emhlabeni kuzo zonke lezi zinzuzo ngempumelelo zokwemvelo manje ngifuna ninginakisise manje zonke izinzuzo ngempumelelo zemvelo okwenzeka emhlabeni bekungabanduleli bezinzuzo ngempumelelo zokomoya uNkulunkulu akwenzile ngebandla lakhe zonke izinto zokwemvelo ziyizifanekiso zezinto zokomoya manje wena uthi kukanjani lokho na asithathe ukukodwa ezokuthutha kuqala ezokuthutha zazingehashi okulandelayo kwakungemoto yaseke isayensi sakhele ibhanoyi futhi kodwa niyabo yiyo kuqala kwakungamandla ihashe lilodwa imoto mhlawumbe yayingamandla amahashe angamashumi amabili ibhanoyi yinyukela emakhulwini amandla ehashe yabo ukuthi kuyini na kunjengoba nje siqhubeka nehashe kwaseke kwenziwa imoto kwase kuthi-ke into elandelayo kwaba ibhanoyi silokhu siqhubeka nje sizuza ngempumelelo siphakama kuya ngokuba kukhulu kuba kukhulu lokhu ngukuzuza ngempumelelo kwesayensi lona ngumanduleli wezinto zokomoya okwenzekile kukankulunkulu ngomoya wakhe bekusezwini lakhe litshenjisiwe umuntu okavela ngolwazi ubuka emuva ngempumelelo yakhe yokuzuza leyo yisayensi abone kulokho okwenziwe ngunkulunkulu kokudaliweyo kwangaphambilini baphuma beze becosha amagabade beze ethola izicucu zamadwala amathambo nezithombo osekwaguquka kwaba matshe nenemisuka yezinto bese kubophela ndawonye yabo kulokho kuzuza ngempumelelo bathatha osekwenziwe ngunkulunkulu bese bekuphambanisa kusuka esimweni sakho sasekuqaleni beze yenza ikomkhulu lakhe lokuhlala kanjalo njalo nomnotho wakhe othe ukuba ngconywana ngalokho kudaliwe lokho kusekuzuzeli ngempumelelo ngokwemvelo ngomuntu kodwa unkulunkulu ekuzuzeli ngempumelelo kokomoya uyaphambili ngahlehlele muva uyaphambili ebuka ezwini futhi ekholwa izithembiso ngezinto ezingakafiki neze namanje okwenza mbulo zokomoya kubonakalisa izinto zokomoya unkulunkulu azethembisile uzibona zenzeka njengoba nje usasayenza endlini yakhe yokucwaningela basebenza ngezinto ezihlukene kusiza umuntu bethatha okudaliwe umuntu wakomoya ubuka phambili entweni ethize unkulunkulu ayethembisa engagazi idalwe namanje umuntu wokwemvelo ubuka emuva umuntu wakomoya ubuka phambili yilo ndlela banakho nakho lokho ebandleni ilunga lebandla lokwemvelo libuke muva kulokho ufini usenki unox ukalvini lokho kwakulungile kodwa lolo kwakulusuku lwabo sibheke phambili kwenye into ethize sithembise sikhulu kakhulu nesiphakeme kakhulu nalokho unkulunkulu akwethembisile isayensi ibuyele muva ukuba ikucoshe thina siyaphambili ezwini lenkosi kuthola ukuthi unkulunkulu uzuzele ngempumelelo kulezi zinto zombili enye yandulela enye noma yayifanekisa manje njengoba isayensi ikwazile ukuzuza ngempumelelo amanye futhi amandla ehashi njengoba enza ngokuthatha amandla futhi enza amathuluzi amakhulu kakhulu izimoto namabhanoyi unkulunkulu uzuze ngempumelelo kule ndlela efanayo njenganayileso ngasike salezo isifanekiso manje ebhekisisane emuva leke ezinsuku zikaluda amandla abo ayengamandla ehashe kwasekuthi-ke unkulunkulu ngokuthola uluda ezandleni zakhe alawulwe ephuma ehlelweni elikhulu noma inqubo wavumela umuntu ukuba abone ukuthi abalungileyo bayakuphila ngokukholwa kufunekenkathi ekwazi ukuzuza ngempumelelo ukulungisiswa futhi uyakushumayela ibandla liza kuphileni liza kuphileni futhi liqala ukugudluka kancanyana nje emuva phansi kwezinsuku zamandla amahashi ngenkathi amandla ehashi ayesethi awalungele ukufiphala enqola nehashi nekalishana manje wazuza ngempumelelo ukulungisiswa futhi ngalokho kwasekuthi-ke ibandla lemukele ukuphila ngokukholwa kujesu kristu ngathatha okunye wena uthi ngiyalikholwa ibandla ngikholwa lokhu ukumkholwa kungukuphila walungisiswa ngokukholwa uluther wakushumayela lokho kwafanekiswa yizinsuku zehashi nekalishi wazekethela indoda engiyanda egama lingujohn wesley iphansi kokulawula kwakhe ukukhipha zonke izimfundiso eziqamileyo zisuke kuye futhi wakwazi ngojohn wesley ukungenisa ebandleni ukungcweliswa kwaphakamisela ibandla ezinyaweni zalo futhi kwalenza lakwazi ukuhamba manje kuphelani konyaka kawesley kwakuyimoto ziyaqonda ukuthi ngenkathi ukuphela kwebandla likawesley ngiqonde okusho njalo hhayi niyabo wonke umguqulo ufika ekupheleni konyaka manje sithela ukuthi uwesley kugcineni konyaka webandla lakhe ufika ngaphambi nje kwamapentecostal ngani siyabona ukuthi ibandla lathelwa kuqina ngokwenele ngokungcweliswa ukuba lihambe lisuke ezintweni zezwe ukungcwelisa kuchaza ukuthi kwehlukanisele inkazimulo kankulunkulu kubikabi likulahlile lokho kodwa lithole ukuqina ngokwenele uluther ulinika ukukhanya emuva ngosuku lwehashi nekalishi uwesley walimisa ngezinyawo zalo ukuba lihambe ukungcweliswa lehlukane nezinto ezezwe ngalokho kuphuma amakhatshi amancane njenge-pilgrim holiness namanazarete nanoma yimabi amanye avela kulokho ngokungcweliswa kodwa khumbulani babengenakuhlala bathule insika emlilo yaphuma futhi bafika emgoqeni u-azusa lapho ecalifornia kwasekwenzani-ke na kwakumele izinsuku zamabhanoyi kusuka emotweni ngenkathi be unkulunkulu wakwazi ngezelamani zakwo-right uku noma umuntu wakwazi ukususa ngempumelelo ibhanoyi elakwazi ukundiza yenza masinyane andulela lokho iPentecoste yasemgoqweni uAzusa yenza nomuntu wasuka waya moyeni wangena kokungaphezwe vele waya kokungaziwa wakhuluma ngezilimi ezingaziwa wenze izinto ezingaziwa ezazingaziwa ebandleni ngoba wayekade esukile emhlabathini wayeshiye umoya wayongena moyeni. Kwenziwe yini na masinyane emva kwamabhanoyi engena waye emoyeni uNkulunkulu wakhombisa ngamabhanoyi ukuthi ibandla lakhe lalivuka. Yakhombisa ngezinto zokuvela ukuthi kwenzekani kwezikamoya zihlala njalo zilandela njengezazi nje zilandele enkanyezi kutshelo uKristu emva kokuyilandela iminyaka emibili. Manje qabelani zonke lezo zinto ziyizinzuzo ngempumelelo, umuntu ezizuze ngempumelelo kuphela ziyizifanekiso nezithunzi zalokho uNkulunkulu akwenzayo. Uhlala njalo akwenza ngaleyo ndlela. Usitshele izibonakaliso eziyoba seziphakaphakene izinto eziyobe zenze ngaphambi nje kokufika kukaKristu. Siyakubona lokho manje kuphela kuyisixhobo esikhombayo futhi sibone isayenze ukuthi bazuze kanjani ngempumelelo nokuthi uNkulunkulu uzuze kanjani ngempumelelo ngebandla lakhe. Nawe umuntu ugibela ebhanoyini na akasafuni hashi nekalishi ngaphandle nje uma efuna ukuzijabulisa kuncane, kodwa ihashi nekalishi kumbulani yini amandla ebhanoyini na amange nje futhi amahashi enezelwa yiloko kuphela. Futhi kanjalo ngenkathi uJohn Wesley ethola kungcweliswa msebenzi obekwa eceleni ekungcwelisweni akazange neze kulahle kungcweliswa wenezela kuphela manye futhi amandla kukho yebo. Futhi ngenkathi amaPentecostal ethola umbhaphathizo kamoya ongcwele nokubuyiselwa kweziphiwo abazange bakuphike ukungcweliswa noma ukulungisiswa bathola nje amanye amandla amakhulu ngokwedlulela futhi baphakama futhi benyuka ngoba wathola amanye amandla. Yebo, zonke lezo zinto zibikezela lapho ziqhubuka ukuba besinesikhathi ngempela besingadlala kulokho kodwa sinaso. Kodwa waphakama njengoba isayensi izuze ngempumelelo into ethize ibuka emuva. UNkulunkulu uzuza ngempumelelo eya ngapha eya phambili embusweni. Manje siyathola ukusukela emgoqweni uAzusa amabhanoyi asuka ezivuselelweni ezinkulu futhi zashanela umhlaba zaya kokungaziwa zayongena izindaweni zasemazulwini zikhuluma izilimi ezingaziwa neziphiwo ezingaziwa ezweni. Kani babecabanga ukuthi babeyizinhlanya kodwa babekwazile uNkulunkulu wathela iqembu labantu labasezandleni zakhe. Wasethela ncane indoda eyinitho eliyincemu ezansi labengokeli uAzusa elalingenawo omunye umqondo kunokukholwa yiloko uNkulunkulu athi kwakuyiqiniso futhi kunjalo. Yabona isayenze izofanele ifake inqobo yemqondo ekhanda lendoda wokuhlakanipha wolwazi ukubuyela muva futhi ithole lezi zinto uNkulunkulu uzofanele akutshele lokho enakho kuyo akukhiphe kuyo ukuze akwazi ukuyisebenzisa. Omunye eyangapha nomunye eyangapho, omunye eyaphansi nomunye eyaphezulu. Manje lashiya lababandla ayisihlakaniphi ebambelela emhlabathini ngenkathi iPentecostal isuka nokukhuluma ngezilimi leziphiwo ezinkulu zokuphilisa. Baphilisa abagulayo benze izinto ezinkulu bakwenzile kungabazeki kodwa bakwenzile kungubufakazi ukuthi bakwenzile impela lakwenza. Futhi bashiyele libandla eliyisihlakaniphi lihlezi emhlabathini kule ndaba bathi awu lingeke bakwenza noma kanjani. Noma ngabe ni njengomfana mncane esejele ngokudubula isitshalo igambo kungene umunye wathi umfana mncane uyangena kumvakashela wathi oh ngeke bakufake ejele ngenxa yaloko wathi bangeke na wayesevele lapho futhi ingaleyo ndlela bethi ukuthi umengcwele wawungowomunye onyaka yiloko abakucabangayo ulapha siyakwazi thina futhi kungane sindiza emoyeni bengamashumi amane edlule iminyaka yamashumi amahlanu ngawo sibona izinto abantu abayizihlakaniphi ongazi lutho ngawo into kuphela abangayenza ngokuhlala phansi bese bethi bahlekise ngawo nje njengenkonyane encane ngesinye isikhathi iphuma esibayeni bathi futhi yayikhuluphele futhi iyindilinga yayitshakadula futhi yayinomlimi okahle kakhulu owayeyiphakela kahle futhi yayiyindilinga ndawo zonke futhi igcwele amavithamini. Nomunye mlimi omdala oyivila laphaya wayenenkonyane encane naye izalelwe endlini yokukhwezela izimpahla ngalobo busika ngenkathi umfo omncane wayengadlanga lutho kuphela ukhula. Fike kathi iphuma yayi kuluphela kakhulu kwakulukhulu nokuthi inyakaze futhi ngase sonke isikhathi umoya wawuvunguza futhi uyishavela emaceleni yayibona le nkonyane ekhuluphela lentelilana ijakatule nje futhi inesikhathi esimnandi niyazi yalunguza nomfantu othangweni yayisithi ubuhlanya obunjepho yayicala ibitamile kumangalisi yayikwazi ukujakatula futhi umabulo ucalisa ngomoya ogcwele kunento ethize phakathi kuyo egcwele ivitamini yakomoya kankulunkulu imenza adumisa unkulunkulu amemeze futhi yenze ngokwehlukile ngoba ngani na akasaboshiwe umhlaba usemazulwini ehamba itweza ezindaweni zasemazulwini kukristu jesu bashiye beboshwe umhlaba namabhayisikili abo lezimoto baye emoyeni yabona umzane ngokwangempela ubakhiphile labo sekukudala baphilisa abagulayo bakhuluma ngezilwimi ezingaziwa futhi benze izinto eziningi kodwa manje bangane mangisho lokhu sekufika onyakeni kasomkhumbi mkhathi sesiphumile enyakeni omabhanoyi sesinamandla abakhulu ngokwedlulele manje unyaka kasomkhumbi mkhathi ungenile uyini na hhayi sesingena enyakeni wokomoya kasomkhumbi mkhathi yebo sihamba ngaphezulu akusiyo kumoya efanayo kuphela mandla amakhulu ngokwedlulela kuphela asiphakamisele phezulu kakhulu singahamba siye phezulu kakhulu sibone kakhulu ngokwedlulele sikholwe kakhulu ngokwedlulele sifane kakhulu ngokwedlulele nokristu hayi mode hayi hashi nekalishi hayi ngisho nendiza kodwa uzomkhumbi mkhathi ushibekaye phambili nangaphezu kwakho ngakunye ubizwa ngonyaka okhozi ebhebhelini unkulunkulu ubiza abaprofethi bakhe unyaka okhozi siyaqonda ngale ebhebhelini siyathola kuba lakho esina ukwethenjiswa lokho ngezinsuku zokugcina manje ufanisa abaprofethi bakhe njengezinkozi uzibiza yena uqobo ngokhozi ulukhozi olungujehova olukhulu uyakwazi ukuzuza ngempumelelo kuye uqobo umlobokazi uzo ngezinsuku zokugcina akwazi ukuthola umlobokazi ukuthi ngenkonzo ekanjalo impela njengendoda nenkosikazi yayo iba yinye futhi uma uJehova ethola abantu bakhe bafane naye khona-ke uhlala kubantu bakhe bamunye kugcwalisa umbhalo khona impela kutsho kujohane ongcwele we-14:12 okholwe yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye yakuyenza kugcwalisa futhi ujesu athi kuyokwenzeka njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuyakuba njalo kufika kwendodana yomuntu manje kunyaka kasomkhumbi mkhathi ndosomkhumbi mkhathi ubone izinto emgibeni ehashi imoto noma amabhanoyi noma ikuphi azibonayo uya phezulu kakhulu ipanoyi lisalokhu liphansi lapha lihamba libhambe emavini futhi inokuquma futhi ishaya phansi naye yonke enye into kodwa yena uhamba yoshela ngale yakomavu wezivumo khona namahlelo aqhubeka akhubukela emazulwini athi ngqu asuke kuyo yonke into nyaka kasomkhumbi mkhathi siphile onyakeni kasomkhumbi mkhathi ngokuqinisekile impela nje njengoba unkulunkulu efakazile ngezenzeko zomoya lapho kanjalo uyafakaza manje ukuthi uma sizuze ngempumelelo usomkhumbi mkhathi unkulunkulu uzuze ngempumelelo lokho ethembise kukuzuza ngempumelelo ngezinsuku zokugcina ngokukamalakho sini bekuphela azayiyenza ngokuthela umuntu ethize abesezandleni zakhe unganquma suke emabhanayini nasisezimotweni nanoma yini okunye angabheke muva ukuthi kwakuyi kodwa amandla amakhulu angeziwe ukumphakamisela phezulu kakhulu amphakamisele ebukoneni bukankulunkulu amphakamisele lapho lapho khona zonke izinto zingenzeka manje siyakubona kwenzeka akukho kungabaza kukho wenzenjalo nosomkhumbi mkhathi wokomoya njengoba usomkhumbi mkhathi wokwemvelo uyaqhubeka abe ngaphezu kwamabhanoyi amabhanoyi njalo eyavithika futhi edidizela emafini naye yonke into enjalo kungebe khona lutho lukhulu kwedlulo akukho kuzuza ngempumelelo ngokwedlulelo kunosomkhumbi mkhathi into kuphela azodingeka yenze yikuba nje alokhu efaka amandla amakhulu ngokwedlulele uyoya noma yikuphi lapho afuna kuye khona niyabo ngoba usevele ungena emkhathini amabhanoyi azaloke phansi evithike edidizela ebanje umhlabathi naye yonke into enjalo kodwa usomkhumbi mkhathi akadingi ukuba banjwe ngumhlabathi uqhubeka aye ngaphezu kwamafa uqhubeka aye phezulu abe ngaphezu kwesivumo khona abe ngaphezu kwahlelo abe ngaphezu kwalaba abathi akunjalo akunjalo unomphelekezele umoya ongcwele yize limtshela kanjalo futhi uqhubekela phambili So sayenze menza kanjani usomkhumbi mkati na uthatha amandla abanawo bese lokhu nje ehlekulela into ethize kuwo ayokwenza kuhambe kuqhubeke kuhambe ngaphandle komoya kanjalo njalo qhubeka angizazi izithako zakho ngesuyo umakhenika kodwa noma ngabe kuyini ube lokhu ekwenza kuphakame kakhulu kuphakame kakhulu lokhu ekwenza ngcono sasonke isikhathi kuze kuthi manje usengahamba aye ngaleya kwanoma yikuphi kuzindla Wokunjalo lo somkhulu umkhathi kaNkulunkulu uhamba haye ngale yakho sasonke izivumo kholo sebandla yonke imingcele zonke lezi zinto ethi izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into njengaleyo somkhulu umkhathi wakutshela kanjani lokhu na wakufanekisa ephepheni kusuka ephepheni ayekufanekisile into efanayo ukuthi noma yimubu umuntu angadlala phansi futhi afunde izwi kaNkulunkulu futhi abone ukuthi yini ethenjisiwe Selani mibhalo lithi kuye nini ukuphila kuphakade kwasho Jesu futhi ifakaza kambi leso sikejala simbosho umhlaba ababenaso emuva lapho ngalezo zinsuku sasingazi ukuthi waye yini inkonje kwenzayo somkhumbi mkhathi bona izinto amabhanoyi nagogonke osekukudala wenze njalo nesomkhumbi mkhathi wokumoya uhamba haye ngaleya kwamavu nangaleya kwezivumokholo nangaleya kokungabaza aphume ayongena emkhathini ngaphandle Ngikathi waphandle wakho konke ukungakhona emkantini ngaphandle lapho engakuzwa khona ukuqekethe ukuthi awungeke akwenza akukho umuntu ozobambisana abambisane nawe ungeke akwenza lokho ungeke akwenza lokho akakunaki ungusomkhumbi mkhathi uqhubeka haye ngaleya kwalawo mafu kunesiphepho kakhulu ngeke saphumelela akwenzi wehluko kusomkhumbi mkhathi uhamba haye ngaleya kweziphepho ngiyabona kungaleyo ndlela kukholweni kukasomkhumbi mkhathi kwangempela namhlanje bathi awu udokotela washo ukuthi lokuthi lokho kungahle kube kahle kodwa osomkhumbi mkhathi akakukholwa lokho uma lilotshiwe lapha unalo enhlizweni yakhe ukhole into emtshelayo uvele nje ashaye uphephela phuma ngqo aqhubeke yilokho kuphela uqhubeka ngqo aphuma eyongena emkhathini ngoba siphila unyakeli kasomkhumbi mkhathi yebo nomzane siphumela emkhathini lapho zonke izinto zenzeke khona kulabo abakholwayo unomphelekezeli okuyizwi lakhe elimtshela ukuthi ihambe kanjani izwi kaNkulunkulu usomkhumbi mkhathi wokomelo unele thize yokuba imlawule uma usomkhumbi mkhathi yasemoyeni unele thize engemuva lapha engemuva phansi lapha emhlabeni emlawulayo bizwa ngerada umshini okwazi ukukhombisa izinto ezisithekile Leyo rada emisa ngapha nangapha ekhombisa ukuthi ukuphi isho ukuthi wenzani naleyo rada iyamlawula emposhokweni werada lapha emhlabeni lowo usomkhumbi mkhathi wokwemvelo kanjalo nosomkhumbi mkhathi wokomoya unamandla alawulayo unomposhoko olawulayo naye awukho phansi lapha njengoba umuntu enjalo uphezulu lapha ya futhi ngumoya ngcwele kuye umlawulayo umposhoko obhabhathizwe ngomoya ngcwele Uphansi kokulawula umgcina elawulekile ngezwe hayi ngezike jale sobuhlanga umphetho thizo ubukhalisa injabulo kodwa isho kanje inkozi futhi kuyenzeka kudlala njalo kuphansi kokulawulwa nomposhoko lawulayo lowo ngumoya ongcwele nezwi lihuhlelo lakhe lakhe futhi ulala ngqo kulolo hlelo Namanda kamoya ongcwele amupha ukuba aphume futhi aletha kuzuza ngempumelelo uNkulunkulu afuna kuzuzela ngempumelelo abantu bakhe ukuze agcwalise kwathembisa uJesu akaphilisanga abantu ngoba wayedingeka kwenze wakugcwalisa wagcwalisa umbhalo waphilisa ngoba kokulotshiwe ukuthi uyakwenza Akadingi ukuba kombize lezi zibonakaliso namhlanje akadingi ukuba abe nenkonzo yokunjena kuje kodwa wethembisa ukuthi yakwenza ukwenzela ukuthi walise isithembiso sakhe Wothi tathe silisa besifazane ningeke ubone lokho na ningesiboni sifanekiso sokomoya nesokwemvelo na lezi zinzuzo ezinkulu ngempumelelo kulethe iwashi likhulu lesikhathi sesayethe futhi sipokele ndawela njalo sebeze bathi manje kuphela yi iwashi likhulu lesayethe bathi usele imizuzu emithathu kube imaphakathi lobusuku base kupheleni Bayithola into ezobabubhisa bathola yonke into somkhumbi mkhathi angangena emoyeni futhi awelele ngale ngamandla amathomi bese dlala phezulu lapho bese ethi zinikeleni kukanjaloni iqhunyizwe imizuzu emithathu nce kushaye imaphakathi lobusuku basebenzele kulokhu uNkulunkulu asekwenzile bakwazile ukuphendukezela esikhundleni sekuzama ukwenza ukuphila bahlala njalo bethela into ethize ezobulala omunye umuntu into ezokwedlula into elandela elandelayo, yehlule isizwe esilandelayo, yehlule indawo elandelayo. Ilokho abazama ukukwenza. Kodwa indoda ibuka phambili, ibiza indoda ngomfowabo, futhi izama ukuyiholela ekhaya lapho engayi kudingeka khona kuba ife. Oyedwa usekufeni, nomunye usekuphileni. Kodwa lawa ekufeni, mele kuphela ukuphile. Qabunga uma liwela phansi futhi life, lichaza kuphela ukuthi liyabuya futhi, ngoba belikhona. Iwashe likhulu liyahamba phezu kokuzuza ngempumelelo yesayensi namhlanje. Le mizuzwini emithathu kushaye emaphakathi nobusuku. Ewashini likhulu likaNkulunkulu liyahamba. UJesu Kristu nguyezwa lonamuhla naphakade. Sesifikile, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyeza. UJesu Kristu nguyezwa lonamuhla naphakade. Uma iwashe likhulu lesayensi lithi, imizuzu emithathu kube yimpumpiza. Iwashe likhulu likaNkulunkulu lithi, uJesu Kristu nguyeza lonamuhla naphakade. Usemhlabeni, ngamandla kaMoya oNgcwele, ukwenza izwi lakhe liphile, futhi lenzele ibandla lakhe khona impela nje athembisa ukuthi liyakwenza. Igcwalisa osomkhumbi bukhathi bakhe, ebagcwalisa bonke ngokuhambisa injini, futhi belungela. Ngakho bangena eshubhini labo elikhulukazi lesayense lapha kuyodala ishubhi lomkhumbi mkhathi, futhi bathatha ukubala ngokuhlehla manje baphikelele enyangeni. Basuka lapho futhi bala somkhumbi mkhathi eshubhini elikhulu uhanjiswa ngamandla amandla eyathomi abangawuthumele yathi nguwe enyangeni. Basho njalo bangena eshubhini labo futhi balindele ukubala ngokuhlehla. Usomkhumbi mkhathi wakamoya wangena kuKristu futhi ulalele ukubala ngokuhlehla kwezwa. Amen. Manje wena luthele ubufanele umemeze nani mabhaptisti nepresbyterian bekuzizana ukubala ngokuhlehla kwezwi. Ohe, ukubala ngokuhlehla kwezwi. Sibaphikelele ezulwini, hayi enyangeni. Bayedlula inyanga ngelikhulu ijubana bayikuyibona ngisho. Ohe, belindele ukubala ngokuhlehla. Yabona umzane, ukulindela ukubala ngokuhlehla kulungile. Bezani na basongele kuKristu emseni wohlwitho. Akukho lutho abalwenza ngesingabo. UKristu wathatha abangafundile izinto ezingubuna zeze, wasongela uosomkhumbi mkhathi bakhe kukho. Wayesebafaka amandla uMoya oNgcwele ukuba basuke leli lizwe lizoshiya lona. Kunjalo besuka. Qaphelani, umuntu wakamele bala ngisho nangokuhlehla. Ngathi wenza izinto ngokuhlehla, ubala ngokuhlehla. Bekisiza kubala kwakhe ishumi isishiyagalolunye isishiyagalombili isikhombisa isithupha isihlanu isine isithathu isibili kunye 0. Niyabo, ubuyela muva bese kuqala kubala. Niyabo, kuyikho konke ishumi inombolo embi. Kunjalo kuqala ke ishumi inombolo embi. Babe nezizwe eziyishumi zika-Israyeli futhi zonke kwakungokwenyama nje, futhi wathi ke kathathe amadoda amabili kaJosefa u-Efrayimi noManase abantwana bomprofethi futhi ababusise ungengathi yenza izandla zakhe zaphambane. Wayesethi, baba hayi kanjani, ubeke izandla zakho phezu kukaefrayemi sifanele sibe phezu kukamanase. Wathi, uNkulunkulu uphambanise izandla zami ezisusa indoda neyo endala umthetho futhi esibeka phezu kukaKristu. Nangalokho kufika ngesiphambano kwafika ukuguquka kobuzibulo. Amen. Kuye indoda neyo encane. Ohe, kumangalisa kanjani pho ukuba besinesikhathi ukuba singene kulokho. Sizoba naso ke singi sikhathi kulungile. Manje ishumi inombolo embi, kodwa umuntu njalo ubala ngokuhlehla. Uqala eshumini, ishumi isishiyagalolunye isishiyagalombili isikhombisa isithupha isihlanu isine isithathu isibili kunye 0. Wozani uNkulunkulu nawo uqala ngenombolo yakhe isikhombisa. Leyo inombolo kaNkulunkulu mphekisiseni isikhombisa. Wo, ubala ngaphambili, eqala ngeyokuqala. Uqala ngonyaka wakhe wokuqala webandla. Yilokho izifanekiselo zakhe esasiyiko emhlabeni. Kuneminyaka yebandla izikhombisa, wenza izwe ngezinsuku eziyisikhombisa, usuku lwesikhombisa waphumula. Leyo yinombolo yakhe yokugcina kokudaliweyo kwakhe, waphumula. Qaphelani, ubala qonde phambili, hhayi ahlehle, uya phambili. Uqala onyakeni wakhe uqala webandla, uqala ngo-33 AD uJesu azalwa, futhi waqala ukubala ngokuhlehla. Wabala iminyaka yakhe yebandla, lokho kwakungukuzalwa kwebandla ngosuku lwePentecost. Wenza uqala kubala, uqala kubala iminyaka ebandla. Uqala kwakuyiEfeso uqala, wesibili isimina, wesithathu iPergamo, wesine iTiatira, wesihlanu iSadesi, wesithupha iPhiladelphia, wesikhombisa iLaodikeya. Kuleyithi kunoma ucabanga. Kulezi kunomcabango ukubala sekuphelile into elandelayo ku zero asiyambeni yonke into esimi ngomumo ukubala sekuphelile ngikathi John Glenn osomkhumbi imkhathi wethu engena kulelo shupe likhulu ukuba suke isizwe sama singenaki ukukhuluma babengazi ngalokho kusasuka ngakho ngikathi yenza wangena eshupini futhi wonke umuntu wayekhala futhi elindile futhi ebhekisisa okwakuzokwenzeka isizwe sama sishaqekile niwabonile ama wonke amathelevishini ekhala ngamandla nayo yonke into ukuze wonke umuntu ezolibona lapho kwanyama lalingakwazi khona kulibona ngoba balifake kwithelevishini niyalikhumbula manje ke ngekathi yasebekwe phezulu eshubini kahle nje futhi ke kathi yenza baqala ishumi isishiyagalolunye isishiyagalombili sikhombisa isithupha isihlanu isine isithathu isibili kunye zero wasuka wahamba kwenzekani na ngekathi izigwadlule sikhulu zidonsa kwamathomo kuqala ukokheleka kuqala ukuhlakazeka umlilo kuqala ukubhiza intuthu iqala ukus ngeka neshumbe likulukazi lasuka la emoyeni langena ngokungaziwa phandle ngale yandawo ndawo wasuka esekuzuzeni ngempumelelo komuntu obukhulu kunako konke asake aba nako kodwa akenge initshele leyo yinto encane kakhulu nje ngokunye kwalokhu kuza ukuzuza ngempumelelo kukankulunkulu kosomkhumbi mkhathi bake okukhwele wangena kujesu kristu wazalwa phakathi labo ngobongcwele wagcwaliswa ngamandla akhe ngokunye kwalokhu kuza wonke umhlaba nezulu uyobe kuzotazuluka nokukhala nokugedla amazinyo sebebona ukuthi bakugejile ngenkathi ukhozo lukhulu luhanjiswa ngamandla kambangcwele nomlilo luqala ukwendlala amaphiko alo osomkhumbi mkhathi bayosuka bayongena sibhakabhakeni ukuba bahambe bayohlangabeza umyeni lapho umlobokazi esuka ngamandla kasomkhumbi mkhathi kankulunkulu usomandla owathuma ujesu kristu emhlabeni ngesimo sikamoya ongcwele kuletshe ibandla ledlula kulezi zizuza ngempumelelo kuze manje usejola mandla avukile kuye ukuba ndize ekaleya kwezinto zezwe embone phakathi phandle laphaya ebandleni ezenze yena uqobo abe nguye zona namuhla laphakade yebo mnumzane kubala ngokuhle kade sekuphelile ngisho wonke unyaka webandla usuvele wedlule siphethela elawudikeya ngena vothi dade thola ukufakwa umfutho umfutho awuzu kukulimaza uma ungena ngaphakathi beza uthele kufaka umfutho ngene kuKristu futhi awuzu kukhathala ukuthi yize lithini bangeke neze bakushaya empeleni uphephile ukhwaxele phakathi uJesu Kristu ungelethe likhulu ishubhini kasomkhumbi mkhathi omuhle kakhulu esiyoba phakathi kulo esiyohanjiswa nguphephele ngumoya ongcwele namandla nomlilo lapho liqala ukundiza liphume ngokunye kwalokhu kusa umlilo kamoya ongcwele ushaya umhlaba kaJesu futhi uma beze ibandla liyophakanyiswa nazo zonke izizwe ziyoma aziyikuyidinga ithelevishini ziyombona wonke abadela ekuqani nazo zonke izilimi ziyovuma lapho lihamba kuphephela endleleni yalo liyongena ngaleya liyongena ezindaweni ezingamazinga amahle kakhulu asezulwini ukuba lishadiswe nomyeni walo nkulunkulu sisize ukuba siphilele lolu suku asikhothamise amakhanda ethu
Driving a horse and buggy today?
Ngabe nishayela ihashi nekalishi namhlanje ngabe nigibele ibhayisikili ngabe niyimoto noma senikhuphukele emafini kepha noyina uma senikhuphukile nginento ethize ukuba nginitshele yona unyaka kasomkhumbi mkhathi ukhona manje Alizingani ningene kusomkhumbi mkhathi na wo ngiyazi kuzokala kwesabisa umuntu oqala owake wangena ebanoyini lathi alimisabisele ukufa ukuqala waba nemode niyazi ukuthi iyenzeni kodwa manje sekuyinto ejwelekile ofuthi tathe uJesu Kristu lapha eshupe likhulu likasomkhumbi mkhathi esizoba phakathi kulo yivu phezu kwethu aliyikusho neyodwa into uyobhodloza wonke amafa kungabaza konke okungakholwa futhi lishibeke liphumele ngaleya liyongena emkhathini uma ungakangeni kuyena manje unethubo kule ntambama ungaziphakamisa izandla zakho bese uthi ngikhulekele mfowethu Branham ukuthi ngingahamba ngingene kuleyo ndawo lapho ngingabona khona wonke amazwi uNkulunkulu awethembisa ngingabona futhi ngikuzwe ukushaya kwemithambo yamandla kaNkulunkulu phakathi kwami ukuthi ngiyazi ukuthi okwami lelizwe nezinto sekusukile kimi uNkulunkulu akubusise ake nibheke nje izandla heho he bonke ndawo zonke baba wethu asezulwini uyazibona izinto zabo ngibophezeleke kuphela ngokushumele izwi wena bangabakho ngibanikela kuwe bangabakho ukuthi moyo ngcwele manje futhi kwangathi bangakubona lokho lezi zinzuzo ngempumelelo bayayibona kokwemvelo manje ke uma sibuke emuva siyakubona kokukamoya wena ulapha Nkosi wethembisa phambi njeko kuba kufika kuphela kwesikhathi ukuthi njengoba kwenzeka ngemisa yesesodoma negomora futhi besingabuke emuva futhi siyibone leyo mihla sibuke lapho futhi sibone lapho abefundisa ababili abagqamile abezingelozi indoda ecotshiwe behlela esodoma futhi bashumayela ngemihla ka-Abrahama bebizela ngaphandle oluthi manje ke kwakukhona oyedwa owahlala no-Abrahama futhi lowo owenze isibonakaliso ku-Abrahama abanye esodoma benze isibonakaliso sabo futhi baba izinto eziningi kakhulu ebezingashiwo khona lapha mhlawumbe ibandla ebelingeziqonde kodwa ngikholeka ukuthi uzobapha ukuthandiswa okungako ngalo Nkosi ukuthi bazoza futhi babone ukuthi sisekupheleleni kwesikhathi unyaka kasomkhumbi mkhathi ngiyakhuleka baba ukuthi bazoqonde ukuthi akusiko ukuzama ukuxheka lokho ababenakho kungukuzama kuphela ukubanika okuningi ngokwedlulele umusa wohlwitho ngokuba ihora lizofika lapho sonke sizodinga ukuba sibe namandla ohlwitho ayikuphela ukuphilisa umzimba kodwa ukuguqula ngesikashanyane ngokuphazima kwezo uKristu uyoba nguye ngempela kakhulu emizimbeni yabo kuze kuthi angawuguqula ngokufa kwakho kukhulu nalokho akuthenga kungathi bangathatha lokho namhlanje lelo phawu engikhulume ngalo izolo lobusuku balubambe phambi kwabo futhi ngihambe ngiyongena kunoso mkhumbi mkathi sibe khona baba lapho imibona amandla namazwe engaleya kwaziwe futhi uNkulunkulu lapho khona zonke izimfihlakalo ezinkulu zikaNkulunkulu isombululo khona kulezo zimpawu ezisikhombisa futhi zaziswe kumuntu sibe khona baba bangabakho manje ngiyaqonda ukuthi ukubizela emalthare yilokho esikwenzayo kodwa Nkosi wathi abaningi abakholwayo ngiyakhuleka ukuthi uzobaba kukholwa ukuba bakholwe basezindaweni zakho Nkosi futhi uma ngingaboni neze futhi bangabe besaphinde bangibone size sibonane ngasezinyaweni zakho siyokwazi ke njengoba saziwa ngikhulekela ukuthi uzobasiza futhi kwangathi sonke singaba lapho ngokuphepha sidluliswe ngomuso omangalisayo wokugola okukhulu kukasomkhumbi mkhathi wethu esinayo kuJesu Kristu lapho esifake khona endlini yakhe. Amen. Manje mzuzwana wote nje sizikhulekela abagulayo uNkulunkulu sithembise ukwenza lokho sifuna ukukwenza. Manje ngifuna ukusho lokhu ukuthi iviki lonke manje sesithi nje asibe neyishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili manje ngithe kunqamula kancanyana ngakho nginethi ayibe yishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili nokho size sikwazi ukwenza lokhu manje into yokuqala ngokuthi lezi zinto esikhuluma ngazo zinjalo zinjalo na siyazi iBhayibheli lakwethembisa kodwa ngabe ulapha na uNkulunkulu lapho kwenze esiyethembisa ukuthi yokwenza uNkulunkulu lapho yabo sesedlule ngaleya kokukhuluma ngezilimi lokho kulokho kulungile niyabo sesedlule ngaleya kwalezi zinto ezincane futhi niyabo siphakathi endaweni manje lapho esifanele khona sibe nokukhola kukasomkhumbi mkathi lawo ngamandla kasomkhumbi mkathi kuqonde ukuthi sisikuKristu vele okunye nje futhi okuningi ngokwedlulele kukaKristu yabo ukusenyusela izindaweni zasezulwini njengendalo ukukhuleka ukubeka izandla phezulu kwabagulayo lokho kuhle lokho kwakuyizinsuku zikaLuda mngani emuva emotweni noma kunjalo sesingaleya kwalokho manje kubulala uJesu fika kumaJuda izinsuku zakudala uJairu wathi wozo beka izandla zakho phezulu kwendodakazi yami futhi izophila kodwa umRoma wathi angefanele ukuba uze khuluma izwi nje niyabo ukuri wawaqonda amandla kaKristu ukuthi wayephezu kwezinto zonke manje uma uKristu ephezu kwezinto zonke uzofanele ligcine izwi lakhe uyinkosi uNkulunkulu ufanele ligcine izwi lakhe nisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje bayelana nokuphilisa umuntu mumbe akukho umuntu akakwenza ngoba sekuvele kwenziwe kungukuqonda kwakho nje niyabo ukuqondwa ukuthi usebukhoneni bethu niyakukhola lokona manje kulegana imizuzu embalwa nithi uNkulunkulu ibe sihawu Baba sezulwini ukuze abantu bazi kungahle kube khona izihambi lapha kuze bazi ukuthi lokho ngikhuluma ngakho kuqinisile njengi ngikweyami impofu indlela yokuzithoba Nkosi ngizama kwethula ivangeli ngokwedlula konke engaziyo ukuthi kanjani Nkosi bangathi abantu bangeke unake ukukhulunywa nokubhala kulimi kwami futhi nje baqonde ngizama ukukusho ngikholelwa ukuthi uzokuqinisa lokho futhi kwenze kube yikho ngempela ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Amen Manje bangani kukhona mhlambe amabili noma amakhulu amathathu amakhadi omkhuleko lapha bekungaba lukhulu kimi ukuba ngike ngize ngiyonyusele lapha ngalinye ngalinye noma emva kokuba cishe usube nokune noma ukuhlala kwalokho kubona kufihlekeleyo ngingabe sengilele ngikwiphansi mhlawumbe noma sengibuthakathaka kakhulu ngingeke ngisho ngazi umbono uma ubona umbono uzofanele unyushwe futhi niyazi izikhathi ezini akusiko nje ncamashinje kufanele nje ku manje wenza lokho uqobo lwakho ukukholwa kwakho kuyikhona ukukholwa kwesifazane kwathinta inkosi Jesu futhi wakholwa ukuthi wayendelana kaNkulunkulu futhi kwadwenza amandla kuye kuyo wesifazane kumnika izifiso zakhe futhi wajika wayesemtshela ukuthi isimo sakhe sasesiphilisiwe Yebo ukukhola kwakho kukusindisile manje kunezi ifundiso ezinkulu ezihlezi lapha ngiyazi lelozi lithi soze izwi lakho likusindisile ukukhola kwakho kukusindisile njengoba nje ukukhola kwakho kukusindisa senweni ukukhola kwakho kukusindisa ngokomzimba yebo ikukuleni manje ufanele ukukholwe manje ngicela bonke bathule ngempela futhi bathobe ngempela okunizizimbalwa futhi bangathi umoya ongcwele manje nje okungenani ababili noma abathathu abathathu kulezi zethameli lokho konke ngikucelayo ukuthi ningahle nibone ukuthi nje akusikho okuzenzekelayo nokunye nokuningi umoya ongcwele ulapho kubonakalisa yena uqobo manje omunye umuntu ezethamelini manje angazi umuntu oyedwa ngaphandle kowamothele kawuthi lewethi upshow ehlezi lapha ngingambona ezethamelini ngalesi sikhathi ngimaziye nguye kuphela Manje ngikwazi njengokuza kwakho nje yabo ukuza kwakho kuncane yilapho uphupha khona ngingaba nokuxilongwa komzimba lapha ukuthi akube kubili eminyekeni emithathu edlule ngamaza esikhathi ngamaza engqondo niyazi nodokotela bayaphuma bathi hey ungumfoxakile ngathi yini indaba na bathi uyazi thini bathi ubungaphupha ngenkathi upapheme ukuphaphama ngathi ini bathi ungaphupha ngenkathi upapheme ukuphaphama Ngathi bathi nakubuza kwakho kokuqala bathi ulawulwa eyakho isikhombisa noma imizwa yakhe isithupha ubona kunembitha ukuza kuhogela nokuhogela ukuzwa kwakho kokuqala kusebenza kuphela inqobo nje uma usemizweni yakho eyisithupha bathi nakubuza kwakho kuncane bathi uma lele engasebenzi khona ke uyayekuzweni kwakho kuncane uma lele engasebenzi ulele futhi uyangapha futhi uphuphe iphupho ngathi yakho iyangapho bese kuthi ke uma ubuya ngapha bathi kona ke uyakhumbula ukuphuphila ngenkathi wawuphumile emizweni yakho yokuthinta yokunambitha yokubona yokhogela neyokuzwa nebo bathi lokho ngokwetshelekile bathi azingaze sikubone ngaphambili kodwa ngokubili okwakho kulele khona lapha ndawonye bathi umabili amaza akho ukushaya isikhathi ekuzweni okuncane nokunye ukuzwa kwakho abagaze beze ngakho ngaphambili empilweni yami bathi ndoda ubungaphupha iphupho usukumile futhi uphapheme ukuphaphama ngathi ndodela sewake wezwa ngombono la wathi qhabo ngikhole ukuthi sengake ngezwa ngathi ngikhole na wathi ngipresbyterian 40 pranam kodwa wathi yilokho kuphela ngathi umelusi unabanye bantu ezansi lapho njalo ngolesine ebusuku wathi konke engikuzwayo ngokuthi presbyterian wathi angiyingisho nasezansi ngathi sewake wafunda ibhayibhelini na wathi ngifundile sewake wezwa ukuthi abaprofeti abadala bethisebenza endlala bachezukela kwelinye izinga naloko na wathi ngabe yilokho okhuluma ngakho na ngathi yilokho ngase ngithi wathi aw lokho kungabe isibangaliso awusho futhi banami ubufanele uye ngathi sekivele ngixoxiswe ngaba kwamayo uyabo ngase ngithi ngathi kodwa buke nge uphuphe iphupho dokotela na wathi oh impela ngathi ngiphuphele iphupho khona ke hamba nje uyolala bese ngiphuphela iphupho ungitshele ukuthi angenzeni ubungeke kwenze kodwa noma ngabe ubani okulawulayo bengakunika iphupho ngami futhi ke ubunga phaphama bese lixoxa ngeke ngakwenza nami ngeke ngathi ini phakathi lapha kufanele kube nguye akwenzayo futhi ukukhola kwakho kuye uqinisa lelizwe nje lowo wesifazane kulendawo ba ukuthi noma ngabe ubani wathini wakhola ukuthi uma wayengathinte ingubo yakhe kwakuyo kwenzeka manje nguye izolo nomuhle naphakathi manje leyo kuphela okuyiyo yabo uma ubona ukuzifanisa nabanye abantu nokunjalo mngani kuthi ukukucasula kancane kodwa qhubeka nje noma kanjani kuzolunga uyabo manje buka ufanele ukuzalelwe lokho uyazala nazo zonke iziphiwo zokwemvelo ziza kuwe iziphiwo nokubizwa kungaphandle ngisho kokuphenduka njengendoda njengoba bengixoxa noPaul Kane esikhashaneni esidlule njengo Elvis Presley Elvis Presley labo bafona lawo amathalenta amakhulu okucula futhi belisebenzisela izwi uNkulunkulu wabapha lawo amathalenta futhi bukani ukuthi wenzani ngalo na njengo Judas Iscariot ethola izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva ngakho kulowo owabanika lona bebefanele balisebenzisela umbuso kaNkulunkulu futhi uma unicobalisa ngicabanga ukuthi bebengafanele ukuba bavunyelwe ukucula ihubo elinde lasebandleni nenabantu kungabi phandle lapho kwenza okuningi kuzenzisa ngeningizimu Afrika futhi babe kakhulu ngani Elvis Presley umfana wenkolo impela ucula amahubo oh lokho akuthi shukimi ngomuya uJuda Namo bonke labo bantu othatha lezo ziphiwo zikaNkulunkulu futhi aziphendukezele ngisho nakumfundisi oyelithatha futhi aliphendukezele esivumeni ikholo esikundlela sazo likaNkulunkulu futhi asebenzise ukuthonya kwakhe ukuthonya ngesivumo kholo futhi angezwe likaNkulunkulu nguJuda ongowesibili angibe ngingafanele ngikusho lokho wena uma ngikulimaza ngithethelele angifanele ukusho lezo zinto lapho kulungile nansi into eyodwa ngingakusho angitshela khona Nina khulekani manje inkosi izwelilodwa elivela kuwe liyosho kukhulu kunoma bengingasho esikathini zempilo ngiyakholwa wakwethembisa ngingowakho Mabona ukuthi umoya wakho lapha manje ke uma benyukela kulomuqo omkhuleko ukuba bakhulekela bazoqonda inkosi umkhuleko ukhola uya kumsindiso kulayo ngikhulekela ukuthi bazobona ukuthi akusiye inciku yakho nguwe ngicela egameni lika Jesu amen Hallelujah. Hlalani nje umzuzwana nje ngeke ngakwenza lokhu wena uthi mfuthi Branham ini ngeke ngalitshela ngingakwenza kuphela njengoba ngibonise uthi Jesu wathi angenzi lutho ubaba aza ngibonise ukuqala engibona ubaba kwenza indodana iyakwenza kanjalo lapha uma niphakamisa amakhanda yenu bukani lapha niyabo uhlezi khona lapha ekugcineni komuqa lelo nenekazi lincane na liphethwe inkathazo yabesifazane inkathazo yabanenekazi kunjalo nenekazi elise lincane kunjalo ukumunceka naye yonke into ngabe kunjalo phakamisa isandla sakho izihamba uqobo inenekazi lincane nakho kukhanya phezu kukudade ngo ekupheleni komuqa ngo lapho inenekazi lincane wesifazane osemncane nezinwele ngimbona ebhavu Uma uzokhola khona manje uyazi ukuthi into ethize yenzeke ngayo le nkathi kana manjalo nje into ethize nje ivele ihamba ngawe ibinge njalo na lokho bekungukuphiliswa kwakho uyabo lokho kungenkathi nje kudamba futhi kwasuka wahamba ukukhola kwakho kukusindisile Leyo akusiye yini into efanayo inkosi yethu eyayenzana bakho wayena mobo lo wesifazane wathi ingubo yakhe wayesejika wakuzwa wabuka wathi ngomopho wakho wawuzwa unqamuka nanze ngoba into efanayo Jesu Kristu ayenza kuyini na nguye wongi ngiyazi nibone yonke into kodwa ngibophezeleke kuphela kulokho uNkulunkulu ubophezeleke kuphela ezwini lakhe Lapha ubuze naze uhlezi emva kwakhe ngoyininikazi lihlezi lapho inesitshitshwane inamalumbo esitshitshwane uma ukholo uNkulunkulu uzosisusa esitshitshwane kuwe ninikazi uzokwenza uma uzokukholwa yiba nokukholwa ungangabazi Ngiyabona ukuthi ngicaza ukuthini namanje umunye ngale kulezi sigaba ngapha ndawo khona phakathi laba ukuze nizobona niyabo okuyikho nibuka ake ngisho lento yodwa ngaphambi kokuba ngihambe manje ukuthi ukuba ngiziphumuze ngiyabo lokho kuyanithola lokho kuthatha amaningi amandla kule lokho engikushumayelile impela yebo lokho nguwe usebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu ukuba uNkulunkulu ubenikeze isiphiwo noma anikeze umbono ngokuzenzekelayo njengoba uJesu wabona uLazarefa futhi wasuka wahamba ekhaya futhi walinda waseke ebatshela okwakuzokwenzeka wayesebuyela emuva wayesekwenza akazange asho ukuthi wababuthakathaka kodwa lowo sifazane omncane wethu lowo kwakungowesifazane usebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu nguwe isiphiwo sikaNkulunkulu uma esisebenzisa asikwenzi kodwa uma wena usisebenzisa lapho-ke uNkulunkulu enawe usezandleni zakhe futhi ethi lokhu kuzoba kanje lapha nalapha nalapha yile ndlela uzoba ngayo yile ndlela kungayo akuku khathazi kodwa uma labo bantu befinyelela phakathi futhi badonsa lokho yiloko kukwenzayo yiloko kukwenzayo bantu namhlanje ngiya kwebandla laseLaodikeya lokho kubala kokuhlehla kokugcina labona yini ngobunye busuku ngaphambi nje kokuba upapa waseRoma yenze kuvakasha kwakhe kokuqala kuwo wonke umlando eJerusalema na akaze yabe khona upapa eJerusalema othunywayo ngaphambili niyabo wahamba esuka eRoma waya eJerusalema ibandla enyanga imele ibandla ibonise kukhanya kwelanga noma lingekho uNkulunkulu wenze izibonakaliso emazulwini ngaphambi kokuba simemezele emhlabeni. Yokuphela yini inyanga yabamnyama puqele na iJerusalema libandle lidala kuna wonke zweni niyabo futhi nginkathi lomkhandi wenkolo yonke yobuKristu nalezi zinto ezindoda ngethemba uma ulapha ukuthi lokhu ngempela kuhamba kuwe uma uzitshena wena uqobo wazi yini ukuthi uthatha uPaul esilo mngani wami na. Oh wena uthi uma ngikubona kwenzeka sekulethi kakhulu ngaleso sikhathi usuvele kwenzile uyabo sekulethi kakhulu ngaleso sikhathi kumbula zifika ukuzothenga abafutha kodwa kwakukhona azikwazanga ukukwenza nakaphela yini ukuthi kwenzekani ukuthi yini yenza leyo nyanga ibe mnyama puqe na yizwe langena endleleni yakho kanjalo neze ingene ekukhanyeni kombhalo phakathi kwePresbyterian, amaMethodist, amaBaptist, amaPentecostal nathi sonke kungokwalokho ke ukuba mnyama puqe. Futhi nawukabele inyaka webandla laseLaodikeya futhi wabungunyaka webandla kuphela uJesu ayingaphandle zabukungena na naqaphele yini akazange athi bayekeni kanjalo uJesu yizwe ngabe kunjalo na yizwe libonakalisiwe manje manje lelani wayengenjalo niyabo asuka hambe futhi wabashiya kodwa wayezama ukuthola obamiswano oluthize down down uyovula umnyango ngiyongena naye ngidle naye naye nami kodwa kukho umnyango niyabo ezama nje ukungena ngaphandle abenqabi yena umuntu benqaba uNkulunkulu. Yakukhona lokho nenekazi elincane uhlezi lapho ufake izibuko zelanga na yebo uyakukholwa lokho na ubunemicabango ethize ejulile ngayo leyo nkathi amehlo akho azophilizwa uma uzokukholwa. Manje ake nginitshele omunye uthi ufake izibuko esizathu sokuba ikwazile qabo bukani lapha woze lapha ungezi lapha ngibuke nje umzuzu nje ngikhole ukuthi ngikuprofethi wakhe noma inceku yakhe na uyakukholwa na uyakukholwa kufanele ube nakho naleyo micabango obunayo ngaleyo nkathi ucabanga ukuthi kuyimfihlakalo kanjani isambulo esikhulu kangaka leso esibe neyiso senyanga futhi imele lokho kunjalo na ngabe kunjalo phakamisa isandla sakho manje bengingakwazi kanjani abe yikho ngisho nokucabanga enhlizweni yakhe na yizwe likaNkulunkulu libukali kunenkelo dumba esika nhlangothi zombili lahlilele imicabango senhlizweni. Manje khulekela omunye umuntu noma wenza ukuthi yize lapha nakho okuqhuma enhlizweni yakho khona manje lapha nakho kusenhlizweni yakho unabafowela babili obakhulekelayo futhi bobabili bangabangene uphuze uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile kulungile niyabo nakho lapho enikhona niyabo niyabona lapho niyabo ibukhali kunenkebe sika nhlangothi zombili nahlelela imicabango nemizindlo esenhliziyweni anikuboni bangani na sikwedlulile ukukhuluma ngezilimi singu unyaka kasomkhumbi mkhathi lapha nanje indoda khona ngqo phambi kwakhe ikhonamise ikhanda layo inezinwele ezilule egqoke ibhantshi elimhlophe ifake izibuko inenkinga yokomoya ukuthi ingu John Tom Oh, umumzuzi ngiyayazi leyo ndoda umumzuzi ngiyaxolisa ngiyayazi indoda kunjalo ngikhole ukuthi ngahlangana nayo kange ndawo ndawo angisakucabangi ngikhole ukuthi kwakusethi kusone lapha kube kudala ngaba kuxhawula futhi kunjalo kodwa ubiza uNkulunkulu khona lapho unenkinga enkulu yokomoya ukuthi awukwazi ukuthi uyilawule kanjani buka mnumzane Thomas ungakhathazeki izoba kahle manje ukuze wazi ukuthi lokhu wathi awu ubeyazi indoda awu loyo ngumyayo ezinga kuyo bengingazi ukuthi leyo bekuyinkinga kamnumzane Thomas yena uzokufakazela lokho kodwa umlakhe ehleze eduze kwa yena othifazane ke lapho unekathazi yendlebe yaphethe yiyo kunjalo kulungile lapha thatha nenekazi elilandelayo elilandela kuyo beka ngapha nenekazi ngikhole ukuthi nginceku yakhe na nenekazi elincane lifake ibhantshi libovu uyangikhole ukuthi nginceku yakhe na bese ngikathaza nawo bathiwa yikhane ngaso zonke izikhathi ngikhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na uma ukholo waphakamisa ikhanda lakho izandla bese uthi ngiyakukholwa kulungile lokho kulungile uyabo kulungile uma ukukholwa lapha nenekazi lincane lifake ibhantshi liluhlaza siphakaphaka lihleze eduze kwalo uyabona tathe na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa ikhathazo yenhliziyo futhi akusindise na uyakholwa na kulungile ungaba nakho nenekazi lihleze eduze kwalo nenekazi eselikhulile eselikhanda lempuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphilisa nawe iPP futhi akusindise na kulungile ungaba nakho ukuphilisa kwakho uyabo nenekazi lihleze eduze kwalo ikhathazo yezindlebe zakho futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa ikhathazo yendlebe na ngakho ke ungaba nakho ukuphilisa kwakho nenekazi lihleze eduze kwalo uyakholwa nenekazi ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa na ngelo Jesu okhuleka mayelana nayo uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa na kulungile uma ukukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho ikhathazo yakho isisu ingasinda ungaya ekhaya udle idina lakho futhi usinde Nomzane wena uhleze eduze kwalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngakuphilisa nawe futhi kusindise na ubunga kwemukela na bangakubonga abanye benu abaze kukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na impela nizokholwa ngikathaza yesizwe ngikathaza inhliziyo uNkulunkulu uyiphilisa yonke ayisindise kunjalo uma ni indoda ehleze eduze kwalo inenkathazo yeqolo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yeqolo nomzane na uyakholwa na nenekazi ehleze eduze kwakho lenenkathazo yeqolo nalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yeqolo lenenekazi na kulungile ungaba nakho okwakho kunjalo oh yinto kuphela ufanele uyenze nenekazi ehleze eduze kwalokho lenenkathazo yenanzi kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yenanzi yakho nenekazi na uyakhola na lapho kuhle njalo kumuqa bukani kunokulimala kobuchopho obuhlezi lapho uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyakuphilisa kulimala kobuchopho na uyakhola na ungaba nakho uhlezi eduze kwakho unezithuthwane uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa izithuthwane nawo yena uhlezi eduze kwakho unenkathazo yeso uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yeso nomzana na uhlezi eduze kwalokho lowo mfanyana naye unesithuthwane uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa izithuthwane na ndigayi wakhe hlezi lapho kanye naye unenkathazo yekhanda lakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyizoyiphilisa inkathazo yekhanda lakho nenekazi nako lungile ngoba nakho
amen what is it the word of god
man we need na yizwi likaNkulunkulu lalolo suku libukhali kunenkembe sikahle ngothi zombili uJesu Kristu emandleni kaSomkhumbi mkati liyakukholwa na
what was our first prayer
Abethina makadi ethu omkhuleko uqala na oA bonke abantu nekhadi lomkhuleko uA sikumane nize ngapha manje wozani masinya ikhadi lomkhuleko uA ngenkathi ugcobo lusahamba ngendlela oluyiyo ikhadi lomkhuleko uA ini ngiyanitshela singakwenza asibamise khona phansi lapha ukuze ngehle futhi ngibakhulekele phansi lapha ngikhole ukuthi kungaba ngcono wozani Ikhali ngapha bangani phansi ngapha ukuze sizokwenza umuqa lokho ikhadi lokukhulekelwa uA imani kuqala kade bebambe amakhadi yabo isikhathi eside ukuthi wonke umuntu nekhadi lokukhulekelwa uA asikume ngapha B yehla bese ubona ukuthi ngabe basemqenini manje ikhadi lomkhuleko uB mabalandele wonke nekhadi lomkhuleko uB landelani oA hambani nihambe nijike ngesinye isikhala sizihlale lapho uma ningaphumelela futhi nenze umuqa wenu uze ujike ngapho uA uB uma kuphele nizokholwa uSomkhumbi mkhathi kanye nje nisuke emotweni yasebhanoyini asingene kuze kuthi zonke izinto ziyenzeke Hey, ubi, manje, nima bani nekati usi. Chwe nani ngo pakati emba kwa abu, nikati lompile usi. Yanini muva, nge muva lapa. Mbani, nitabule ngapa, izikala sezikalo, ezipakati nendao. Futi ni ambi, ngamule, futi nenzo muka wedu lapa. Nikati lompile, hey, ubi, usi. Muva ngapa manje, nakoge. Yenzani muka wenu, nitabule ngo ngapo, ngapo. Chikani ngo ngapa, uguze sikwazi kukini sega, ugungene mkeni. Nikati lomkule, uwe, upi, usi. Mabalaine kukala. Mabekati lako njenge sana sako. Gizoba nabanya bangenisu kubaba chacha makadenu. Angazu kuchi, sizoge size, sibalaine za kanjani ngo kwa zinambolo. Gekakele kuzulunga, noma kanjani, batetele je. Uwe, upi, usi, manje, uti. Uwe, upi, usi, uti. Kati lomkulego, uti. Uwe, upi, usi, uti. Ngawe bakone, otina. Bika kere, sengi, puchugile. Kati lomkulego, uwe, upi, usi, uti. Kulungile. Noma bani na makati mkulego manje, lainani. Wongu mundi wana makati mkulego. Ginani, zikabeni zenu, futi ni laine. Kukwa ngele giti, tobo. Kukuba sike sikwazi, kukwenza. Kukuba tina bonke, kukupelele mkeni. Ngezi nombolo. Manje kifule kwazi, kutubanga kipakati lapa. Zobe kulega kangi na amini, sisa kulegela lapa bakulayo.
Listen.
Lelani, ngabeni, manje bugani, umanizoza nikile ngapa, uguba nikulegele, nitije, au, zoela ngibono kuti kwenzeka kanjani, ngangono je, uchele sikala sako, aguzu kwenzeka, nyebo. Manje ngenze enye into yodwa ngaphezulu futhi akasoze enze esinye isibonakalisa singaphezulu phambi kwabantu lokho kungokweBhayibheli ngifuna umuntu umumbe ngitshele esinye futhi isibonakaliso athembisa ukusenza ngaphandle kwaleso asesenzile khona lapha njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Noma lakho zile nalezo zithembiso zenza konke kuba yimigaxo engena ngqo entele fanayo asiseyikubabikho esinye sibonakaliso esinikezwe ibandla into elandelayo enizoyibona kuyoba ngokundizela ezulwini bayokhushula ungakugeda mngane ikumbule lalela iphimbo lami lizokuhambela yonke impilo yakho uma ungangenile phandle kaleyo uma usuhlupheka ngezijeziso zakho nalapho kukhona khona kugala nokuni na kukela amazinyo yelo pimbo liyo tazuluga liye muva na pambili uyalizwa kazo sake zikati kuleyo ekata manje inda wene zipoge ya sasi okweni ungehluleki manje ituba lako manje oh baninga kulu nje angazi noma benginga chola begunga lunga yini nina bafo wechi uguba nikulege kange nami uguba nikisize ngiba kulegele na manje ngabe laba abefundisi ngaba na bengi nginge yishiele ndao.
I said some pretty rough things.
Manje bugani ngishoyizinge izinto ezithi kukahlana ngebhane ngamandla kamangcwele silungisisa ngawo. Mina befundisi niyakwazi lokho. Nikwazi na umoya ongcwele uyasilungisisa. Umoya ongcwele uyasigcwalisa. Umoya ongcwele usinikeza ukukholwa kokuhlwithwa. Niyabo lapho senyuka. Manje bengingelishiyele lizwe lapha nani nonke licabanga ukuthi okwenu ukuthi oh umfowethu Branham uyinto ethize. Angisiyo ngifanele ngisho nokuhlala nalabo belusi. Anginako kufunda esikoleni mina ngilowo ongaphandle kwenkathi futhi ngilalo sizathu uNkulunkulu engivumela nje ngenze lento encane lapha ukuqinisa nje lokho kumele usiwenu obenifundisa khona bayindoda kaNkulunkulu. Lelo ubukhulu uthi ukuba ulinde umfowethu ora Robert noma umfowethu Paul Kane noma mina noma yimuphi omunye umuntu kumele siwakho besabaye uNkulunkulu izala zakhe ezingcwelisiwe ezingcwele phezu kwakho uyazi ukuthi wambizela ukuba kukhulekele beke izala zakhe phezu kwakho uma ushiswa yimfiva yinto yokuqala uyazi izinsukwini zimbalwa awusenayo leyo mfiva futhi uzusindile kuyini na ngokukhola kumele siwakho nokwakho yebo mnumzane ngasiye indoda seceleni uyinceka uNkulunkulu ephezulu ngqo emkeni ongaphambili nenkembe sikahle ngothi zombili isesaleni sakhe impela impela unjalo. Ngizocela laba belusi ukuba beze lapha bami nami ngekathi sikuleka nizokwenza lokho nonke na ozani ngo lapha futhi nje ngizokwehla nani ngo futhi senze umugqa oyidabuli khona lapha manje uma abantu bephiliswa bangeke bathi yebo ngifuna izandla zakho melusi mina abazalwane bami.
And
Kuba nje sini uma nizovela nje uma uza uthi awu ngizozama ngizo qhabo ungakwenzi ungakwenzi ungathatha indawo yomunye umuntu uyabo woza wazi ukuthi uzothola lokho kucelile ngeli bheke lapha nje izigejane sinje pho zabefundisi oh hey ngibonana ecishe nabaningi impela balawa indoda ngiyabazi ngiyabazi ngikubonana nabo esidlweni sasekuzenu kanjalo njalo bangabantu abamesabayo uNkulunkulu bayizinceku zikaNkulunkulu manje ake nibheke lapha ngosuku lwePentecost umoya ongcwele wazehlukanisa wena uqobo nezilimi zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo inselo yomlilo enkulu yehlukana futhi ngamunye wubukele sabelo salowo moya ongcwele ezikwabo njengezilimi zomlilo awu uma ubeka olimi olulodwa lomlilo nezilimi ezimbili zomlilo ndawonye unamandla aphinde kabili obunawo kolulodwa kumbula wakungesiyo Hezekeli embonweni wakhe wezinto ezimbili esalendini yabo manje ake nibheke lapha bhekani lapho ukuthi ninani onke lawa indoda kaNkulunkulu ngaphandle kwalobo bangake ezithemeleni khona lapho ozobe ekhululeka phakamisa isandla sakho ake nibheke lapha manje ninabantu nisemqeni womkhuleko bukani lokhu bukani ngaphandle lapho ukuthi yini ezobe inikhulekela amakhulu abantu manje ubenzeni lapho khona manje uJesu Kristu ezifakazela yena uqobo lapha angenze kungaphezu kwalokho manje bangake ngiyokukhuleka ukukholwayo phambisani izandla zenu manje masili sonke manje ngizoba nomfoti borders noma umunye umholi wamaculo ubani umholi wamaculo na unayo imayike lapho na ulungile ngizoba nabanye babo ukuba beze lapha futhi bacule lelo culo kholo kuphela konke kuyenzeka kholo kuphela manje ke bese cula leliculo ngifune wonke umuntu abesemkhulekweni ninga ngaphandle uma kwenzeka into ecabile ningabheki ngisho phezulu manje nizofanele nibe qotho kuphakathi kokufa nokuphila kwabanye balaba bantu bakhona lapho benomdlavuza nethumba ne-TB naye yonke into befa kuba ke lowo bekungunyaka na ngomunye umuntu khumbulane manje seniphani ngempela futhi uma beza bedlula futhi sibeke izandla phezu kwabo ngehla ngqo nalawa indoda futhi lapho wona thina sibeka izandla phezu kwalabo bantu khulekani ukuthi bazosindiswa futhi manje nina nisemqeni omkhuleko manje akuthi mina nginganitshela kuphela manje emuva labo nabo bonke labo abazoba semqeni omkhuleko uma niza nedlula yenzani lokhu manje uma nizo ngikholwa bukani uma niyize kalo muqa futhi uma imbani ningene kulowo muqa kubulani nje sengathi nihamba phansi kwamathunzi esiphambano nenza yamadoda yenza khona impela uJesu athi awakwenze bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda ngiyehla njengoba ngishilo ekuqaleni ngendlala inetha yami nawo ukuze sikwazi ukwenza konke singakwenza kusiza nina abantu nizokholwa na manje asikhuleke kuqala ngoba kwathi niyazi uPetro wahamba wayesekhuleke eceleni kwekamelo lapho uDoka wayekhona efile waseke eyangale wasebeka izandla zakhe phezu kwakhe yema kokuba esekhulekile wasukuma wayeseyangale wasebeka izandla phezu kwakhe welitshe wedla wenyuka kwiphansi lendlu umoya wazo wafika phezu kwakhe wayesehamba ke wayesebeka umzimba wakhe phezu kwengane efile niyakukhumbula lakho na manje sizokhuleka bese ke sibeka izandla phezu kwenu lapho nedlule ngomuqa futhi nize nijabule lapho futhi nje lezo zandla zingandithinta iphakame futhi nemubele ukukhola kwenu bese nihamba lisuka nidumise uNkulunkulu iba ngusomkhumbi mkhathi manje lapho uze wedlula suka undize nje usuke kukho konke kungakholwa Our heavenly Father, Baba wethu sezulwini, lokhu kufika kuvuthendaba nesikhathi sibucayi into enkulu, kunazo zonke engenzeka, kunabantu abagulayo sikhona manje. Lapho isinyokotho lapha samakhulu abantu, sizobe sedlula ngomuqa womkhuleko wabefundisi obabizile kuyo yonke imikhakha yempilo, futhi banike wena impilo yabo ekuhlonishweni kwezwi likaNkulunkulu nobizo lwabo. Lapho kuleli bhokisi ngamaduku aya kubantu abagulayo nabahluphekile inkosi uJesu makukuthi kamunye wabo asinde njengoba siwathumele egameni likaJesu Kristu futhi njengoba laba bantu abagulayo beze ngalo muqa kwangathi bonke inkosi bangaba nokukholwa manje sengathi bangacabangisisa futhi bathi kade ngilokhu ngidlala ngeke ngisadlala uma ngizokholwa khona manje Sengilibonile izwi likaNkulunkulu eliphilayo libonakaliswa ngiyazi kuleli kamela uJesu Kristu ndawo impela lo azibonakalisa ngaye angazi ukusitshela okuyiphutha ngokuba wena wathi uma ekhona ngomoya noma umprofethi futhi akushoyo kufezeke khona-ke ngizweni Nkulunkulu kwangathi lokho kungaba semqondweni wabantu ukuthi ngizama ukubatshela ukuthi wena ufile ukuthi uyaphila khona lapha manje futhi ucobo lwakho luphezu kwebandla lakho nabantu bakho mabaphilise njengoba bedlule ngikhululeka lomkhululeka egameni likaJesu Kristu amen manje asibe silokhu sisemkhulekweni ngenkathi u40 Borders noma ngabe ngubani ozohola kucula inani amakhandeni kotheme futhi ngiyehla manje ukuma emqeni lapha futhi ngikhuleke nalabo abantu Kos ngiyakholwa ngokuba konke kuyenzeka Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngiyakholwa Basiphakamise izandla zenu njengoba sicula Nkosi ngiyakholwa konke kuyenzeka Nkosi ngiyakholwa Niyaza ngikholwa ukuthi ngake ngedlule emqeni omkhuleke empilweni yami engake ngazibonela noma yikuphi ukukholwa kwedlule ngikubonile kulowo muqa ngempela umuqa omkhuleke omuhle ukudlula yonke ngiyakholwa engake ngaba nawo e-United States empilweni yami ukubona umuqa wedlule kanjalo Ngiqiniseke impela nje njengoba igama lami linguWilliam Branham futhi ngimi lapho kulomsamo nina belusi nizoza ngabantu benu owedlule emgqeni. Bekungukukholwa kuze kakhulu ngempela okunye kokwedlula konke engake ngakwazi empilweni yami ngokwendlela kuphela engimelwe ukukufakaza ngogcobo lukamoya ongcwele kube isimangaliso ngempela ngiyanibonga bantu manje wonke lowo okholwa ukuthi uyaphiliswa thane amen lapho lalelani lokho uNkulunkulu anibuzise uNkulunkulu abe nani size sibonane futhi uma inkosi ithanda ngizoba senhla lapha kulethulela ngabe lelo yilona gama lalokho na Ithulela enhla lapha kuleli viki elizayo manje sisukume sonke ngeziyawu zethu umzizwana nje sisakhishwa ngendlela inqubo etshelekile bazobe ke sebenikezela ngezindwangu zomkhuleko lapha kanjalo njalo uNkulunkulu anibusise futhi uNkulunkulu anibusise nina bafowethu abakhonzisayo yilokho okukwenza kube yikho kakhulu ngempela nxa nina bafowethu bekukhona uPaul Kane nabo bonke laba belusi nabo bonke bemisene ngapha ukweseka okukhulu kukholweni Ngijabulela ngempela lomhlangano kakhulukazi ngiwuthatha njengomunye wemihlangano yelambe libomvu engake ngaba nawo United States ngike ngaba nayo umkhulu ngokuthi exaxa uNkulunkulu akubusise tata uNkulunkulu akubusise tata wethu upshow akukho vike ledlulayo engingacabangi ngawo nomfowethu Bill ngiyobonana nawe kuloloku lapho tata lapho zonke izinto ezindala sezidlule siyoba lapho ngalolo suku amen manje sikhathulisa abakhanda ethu Sizacela umelusi lapha oyedwa ukuba yeze futhi azikhiphe ngumkhuleko ngokusemthethweni asikhothisa amakhanda yethu mfowethu inkosi ibusisa